iteka baherekana baho umugisha mu gitabo cya Matayo igice cya 10 ku mirongo 32 haranditse ngo umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamamiriza imbere ya Data uri mu ijuru ariko uzanyihakana imbere y'abantu nanjye nzamwihakana imbere ya Data uri mu ijuru reka dusenge tuvuge kuri uyu murongo turagushimye Data twese uri mu ijuru abana bawe turagukene muri iyi minsi iheruka dukeneye kumva uvugana natwe kuko isi yamaze kuturambirwa turagusabye kugira ngo udereze umwitegure imvura yituma mwami Imana uretse umuhereze guhaguruka tuvugire ibyawe kugira ngo ujye gukora kuva bidatinze twe kuzakorwa isoni zo kugusangana tugusabye mu izina rya Yesu amen iki gihe turimo iby'Imana birugarijwe iby'Imana birahagurukiwe ariko ikibabaje kandi giteye agahinda nuko abavuga ngo barasenga abo bicaye abavuga ngo bazi iby'Imana bo ntacyo bitayeho reka mabwire ngo kugaragaza kw'abakristo yuko ntacyo bitayeho ntabwo biri gutera Satani ubwoba nta nubwo biri gutera Satani umushyitsi ahubwo biri kumutera kuraje yo kujya imbere iki kintu dukwiriye kucyumva neza kandi tukagisobanukirwa yuko ibyo twabwiye igihe kigeze kugira ngo tuzabihamye imbere y'abandi ibyo wabwiye cyagiye ukiri umwana nubwo urukundo bukaba barasubiye inyuma ariko iby'Imana byo urabizi warabwiwe warumvise nta kurutamenye ikibabaje ni uko kwaba kugiye kuzagucira hiteka bitewe no kutagushyira mu bikorwa ndagenga iki kintu mucyumve neza kugaruka kwa Yesu ni hamere ndakuka byanditse mu gitabo cyitwa ibyatwa byo bisi mperuka muzabisoma neza ahagaragaza kugaruka kwa Yesu kuri bugufi kandi kutagitinze mu basoma igitabo cyitwa Abatesalonike igice cyabo cya gatanu Pawulo yahumurije Abatesalonike arababwira ngo mwe gutaka mwe kura nk'abadafite ibyiringiro kuko umwami wacu Yesu azaza azamanuka ku bicu abari mu isi bose bazamureba bazamusangara mwana w'Imana ihumura bise bari kwihereza ngo Yesu nkore bamukubise nabwo yagaruka ku isi na marishya mugene bavandimwe ibyo ngibyo ntacyo bishobora gukora byanga byakunda Yesu azaza kandi agiye kuzagaruka vuba bidatinze imenyetso yarabiduhaye musore mu gitabo cya Matayo 24 byose mubisome neza nta kimwe kitegeze gifa gusohora icyo dusigaje ni kimwe no gutangazwa kwa demanche kandi ko kuri vuba bidatinze none wagase gute mwana w'Imana benshi bari gutinya gusa ngo ibaze itangajwe reka ntabwo ibyo byagakwiye kututera ubwoba ahubwo icyagakwiye kudushishikaza ni ukora ngo mbese mfite umwuka wera mbese mfite imbaraga y'itumba izambasha guhagarara izambasha gushikama kuko kuza ko bizaza kandi ntabwo bizabura kubaho byanditse mu gitabo cyabo ku gice cya kabiri haranditse ngo ibyerekana ngo bitegereze kuko kuza ko bizaza kandi ntabwo bizabura kubaho icyo cyo ni ihame nta na kimwe gishobora guhinduka none uhagaze ute mbese ufite umwitegure w'imfura y'itumba mu gitabo cya Yohana igice cya 14 muzasome neza Yesu ari gusigira abigishwa w'umufasha yarabwiye ngo ndagera ko ntabwo mbasize ngenye iyi mbaraga y'umwuka wera nizabasha abana b'Imana gushika mu gihe cy'akaga igihe bazabasumijwe n'isi yose igihe nta byiringiro bazabasigaranye bazahanga amaso umusibura kandi bazabona gutabarwa none mbese ufite ibyo byiringiro mbese ufite izo mbaraga zigabanaho muri uyu mwanya Yesu ari bugufi kugaruka ibyanditswe bidusohoreho niyo waba warasubiye inyuma agaruka Yesu ari kugushaka mu gitabo cya Yeremiya igice cya 17 ku murongo wa 5 haranditse ngo mbese umuntu yagute azasubira inyuma bavandimwe twaraguhe ko Imana yifuza kutugarukira muri iki gitondo tugatera intambwe yo kwihana twavuga ngo iby'isi ndabaretswe misemo Yesu gusa Imana igushoboza iyo ntambwe utere intambwe byo kuzabindurikira kandi twarabimenye tuzagaragara mu gakondo rwo mu izina rya Yesu amen.